from Sound CO. It's an All Limits Records production.
Yeah. Guy, bang on it. Chiba many gotta say. Nizi better among the dirt die.
Jet daughter. Attention.
SK on the deck.
Yeah.
Two ten timber.
Upper numbers in better limba. Kamaso kambo vipa bimba. Chifuko minyo zini katapaka mimba. La siku tini chaku nkala soche nzecho limba. Kumbeka kwenze maitina kwa vidimba. Nikumbuka pe mwenzo nise kofala magam. Chezo ni baba those days. Nuzo kuna no samba manje apani. Nivinga munga fumu. New wave wala kembo. Sichuan baga.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Sichuan baga.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Chiwa many guys.
Inapita mama ningine muma vuto. So ukali wanga upitila kulivoko. Eki nitemo yoko no somola nyoko. Mosazi ni bandamula ine alati yoko. Nikumbuka pe mwenzo nipunda chipuba. Nzanza kuchinja na lelo ntima mangala bakuba yeah. Apaka life kango mveka chape fita. La kulivanga chingolo ni mwana wafitai. Ninaziki wapuma ningende sinifuna ibi bintu pika ni chitiki lepo futi. Nifuno piti lizo nkara kamupabe yeah. Na futu izikata paka mima.
Ama na mazingara limba. Kamaso kambo vipa bimba. Chifuko minyo zini kata paka mimba. La siku tini chaku nkara soche nzecho limba. Kumbeka kwenze maitina kwa vidimba. Nikumbuka pe mwenzo nise kofala magam. Chezo ni baba those days. Nuzo kuna no samba manje apani. Nivinga munga fumu. New wave wala kembo. Sichwa nipaka.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Sichwa nipaka.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Chiwa many guys.
Twali kwa balanda. Twale lamba kumwena kumagamba. Panomba na risamba ni supu kumukaka. Eta sama kamba na kala kaka zizinga. Masu shine kamba nyele pwipwi. Nalikaba kabanga papa ba Jack Black. Sanga kabe ningo faka moche luka. Nalikaba komudane fibyongo mena sano. Kasanga ninja. Napadia shiti ya mukuba ine foma vyo kukorwa. Fomene wa musumba. Bilimba tap tapu. Hit after hit wali tampa no kufimba.
Apa namba zimpera limba. Kamaso kambo vipa bimba. Chifuko minyo zini kata paka mimba. La siku tini chaku nkala soche nzecho limba. Kumbeka kwenze maitina kwa vidimba. Nikumbuka pe mwenzo nise kofala magam. Chezo ni baba those days. Nuzo kuna no samba manje apani. Nivinga munga fumu. New wave wala kembo. Sichwa nipaka.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Sichwa nipaka.
Yaga 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 chu 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 chu. Yaga 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 ye.
Chiwa many guys. Enzi nikumbuka pendeze kamalasha. Kupulis in the pussy boys. Seche na kushansha. Kungara mwamu na malume ni kulimba. Kugisha cheka pena vintu vingale kolimba. Ningakapita pomune kuti ningale na vintu. Banipunde vene penze kantu. Apandine cheka mpondo kapaize. Nipinda muda minyo ominya spate dete. Nichite benda entep ya kubenda. Chikuru tupi isanga la 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 lisa. Mulungu ama panganjira na palibe. Na shinikisha lelo thati au never back down.
SK on the deck.
DJ Winde. Good mother. Yeah. Bakisha. Caesar's Palace. Young Christine. Young Chuchu. Nagumona, Nagumona. Ambozi. Yeah. Nabose Paranki. Chemima.
It's an All Limits Records production.